mwaka kitabu cha hadithi. Ananielewa uzuri wake wa ajabu. Kwake na sadiki, kanithibiti siwezi kuambilika kitu. Siambiliki tena na mipango ya kusafiri ngambo. Kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie. Tatizo uzuri wako na udhaifu wangu sijiwezi. Sije kawa kigezo cha matatizo. Cause if he is loving you, no one can do it right. You know that I'm down. If loving is wrong, I don't wanna be right. Cause if he is loving you, no one can do it right. You know that I'm down. If loving is wrong, I don't wanna be right.
Irori yongezwe, 240 expressway. Jaman so siskinko juu ya kinjoti na kwepe. Nepa sende jiji nanda tikoni na brethren. Mwemu change of scenery ndo mikosi zitemwe. Rap ni shaka hola pasta makenzi nzagi. Capitol ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Fitu zingino singoje malezi ya mzazi. Nane ni tambu idati na mkesi ni mrazi. Let them sleep wanalalia, machuzi na pazia. Still na kusanya dividends kamu salia. Mwere li ni cross ndo patiwe genitalia. Na still nkaipandia, nkaispin na nkaimwagia. Content nataka taftini kwa you are truly. Mimi mtaini bully, attention nataka scoopy. Niko fully na niya system siwa fungi kuni listen. Mimi tungi bada system kwa kipoping kuna mission. I'm kissing ni mrazi. Capitol ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Mapenzi kwa kazi. I'm kissing ni mrazi. Vitu zingino singoche malezi ya mzazi. Hazardous. Hazardous. Hazardous.
Mademo kujawili kama pizza za Tuesday. Ineza chukua time kabla fala gutuke. Atuezi kwa the same kama flavor ya toothpaste. Mrazi alishandwa leo, bwana Yesu atukuzwe. This is video game, but I'm an evil resident. Cover face, Aussie man, mini nani wezi tell. Vuka na mali na evidence, Big Baba Black Eminem. Katambe wesema, when tupa mkono karote next. Lyrically wezi zoza in my presence. Utona giza utasita sita kabla 7. Natoka dago but I'm rapping 111. Tapea siri, mechi fiti utakanjeve. Nasikia we ukiss us, osha mdomo mister. Na unapenda chit chat, kwanza keep a distance. Nge uswa gitomo na umeshinda kwangu Easter. Iza bana kimewaka na ujafika.
Cheki, aki Nairobi skuna mchezo. Na mangi wa bibi urudishi umfunge leso. Body count ya wiki na kalaini ya super metro. Alinitia matitini kamshunda kuja kesho. Nda kuja kesho. I'm kissing ni mrazi. Capitol ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Mapenzi kwa kazi. I'm kissing in grass. Vitu zingino singoche malezi ya mzazi. Hazardous. 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 Kaiku kuchamba ya kichana ni hazardous.
Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika
tambla, ana weka vodo.
Ana
spin guru.
Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Dem ni pengi tupoa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa menda susa. Okay, approach proceed na caution. Toxic ini poison ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru hako siko ndiko kwa pass. Ni mauru lakini kila sandes yako charge. Ni mauru sini komando ndani ya skars. Ni mauru udem ni mauru udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga two flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimsho. Ana
oh no.
Azijashika we shidako.
Oh no.
Ulikuliwa manzi yako.
Oh no.
Brosi ujipanguze jasho.
Oh no.
We ni kibanda kwa hii soko. Ukini acha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Na sio stiff ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa di bondo. ana ana sifa za kiajabu, anadunga mini July na hana sababu. Ajali miaka bora form ya adabu, na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kopaz. Ni mauru, lakini kila Sunday siya kochaz. Ni mauru, sini kwa mandonda ni askaz. Ni mauru, ude ni mauru, ude ana shika tabla, ana weka vodu, ana pika tuflash. Ya jeli chesa, ana
kezani juu ya shuksha, sekete. Aliomba shuka, shukrani pekete. Shuksha, sekete, shuksha, pekete. Dogo akibuya na kuja, sekete.
Fiza Salasia ndio mina skia. Knock knock, come inside. Mto yaka ingia, ili slide. Oops, akeshika rudi inside. Imezama usiku
DJ Doko, the spin guru.
Jegi na safisha, ina skinny, deep, dinya. Anajita young rich, ina ako bila eyes don't speak. Mto yaka yana kamchina. Tuanze kudance katika kaleka dance. Unaipiga ta 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 niko kwanjana. Sezi maliza rounds, juu niko na do. Moonwalk, nikiena kwa DM ya
kakuja. Yo, kake jani juu ya shuksha, sekete. Aliomba shuka, shukrani pekete. Shuksha, sekete, shuksha, pekete. Dogo akibuya na kuja, sekete. Pika na kuja, tapiga, sekete. Na pika, na kula, tapiga, sekete. Na omba, chakini, uwe, peke.
Ayo, ayo, I like what I see. Ina kawe ruka ruka ukitai kuva jeans. Wasoro na niendama mificha ngalasi. Na girl totos yuko juu hele mkeka Aladdin. Komo tutapel, tuneza blend kama Yves na lapel. Umedunga Chanel, if you know me well I can be your clientele. Kauna kinda na nunua, tuma invoice kwa mail. Na kausha kuja signal, siko busy if you wanna see me later. Misi no nini but si leo niko kwa keja. Ulisha sia vile niki fuata sali kam tu niko na mali.
Naipenda wala inaitaka. Weni big baba basi mini mafa. Mtu fisa lazimu utoe pesa. Mbeleza sijui kuteseka. Kasi ganji baba zileta. Unarugia mkati na chest tunacheza. Cruzi nice ni asiko kwenye Tesla. Kwa lagu ya takirika. Cheka 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 cheka.
Modema sema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Modema alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni ngapi?
Mzinga kata.
Hapa pali mefika bade jazama mto. Toto Modema o nachora sabavi. Viboko litupiga sina mramba. Akina kevo na mkulia shamba. Finger licking his finger, licking sweet finger, licking juomina. Ua ua demi yako yuku itahani. Mikwake maua ulikuja nini kwa sahani. Nijaba na jua ati soft cut skin na yangu waivai bra. Na yangu kuwa job shinda mode wa mati. Na nga inachafke na nga dada. Na nilong shinda kiki ya manzi wa kibra.
Mode wa ma alisema hatuendi mbali. Hapa ni wapi? Mzinga ni
ngapi?
Mdomo Muni DM
nina mali safi. Muni DM mali safi safi. Muni DM nina mali safi. Muni DM mali safi safi.
Kani vibes check. Kani smile check. Kani tabia check. She's my type. Yes, look alive in a dis alive. Put a smile every time. In for the voice box, bad bad you go. In for the anico, pian micro. Minico, inaco, nama adco. Minico, canivo, nama psycho. Minico, loisa, nama naijo. Minico, so I am an edipo. You are my drug, I don't man ku overdose. You are my chumvi, chili, na kasos. You can watch movie, chilling like a boss. Kamu kunji, mahanda, manao.
Money DM, nina mali safi. Money DM, mali safi safi.
Le 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 le
Tisha, simu zina ring kila siku tuko biz na shingo zina blink yeah, yeah. Na ishi dream ya shina kiwa young na mindo tunadim yeah, yeah. Usiulize kai gari na space, na space. Kuna drink kuna haribu kieka chesa Tumba CDs from Kalesa Utatesa haina pressure E ikwe mwaka kushika mita USD Nikwe mali unafikiria niko ya ukweli Na rapi tunauna kwa vision do ujue mi Na nzanga kani shona mwisho KJZ Kwa permission si kwa free Na wako na mission kwa kaa Mimi na ndo manata hizo vitisho zao sisiki Wanovwana kuna ingine kaa hii
Oops, under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent Kolabo ya kapenga na lumumba Tuko mwiki kwa loko after party korunda Under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent Kolabo ya kapenga na lumumba Tuko mwiki kwa loko after party korunda
Baby wanatoa sadaka Kupata wewe na shukuru Na nitavuka mipaka Kwa yote tetaka kukudhuru Sina pengine pa kuweka Moyo wangu na upendo nkawa huru Wengi walijaza machata Kwa mumivu makali yaro nidhuru
Nina, nina, nina future na wewe Nina, nina, nina safari na wewe Na wewe Nina, nina Nina safari Na wewe
Baby, I go give you my body
Body, body
And you go give me your body
Body, body
Baby, I go give you my body
Body,
body And you go give me your body
Body, body
Akili nuponki amukadi nkilala Nawauma kapo za uchwara uchwara oh tena you know
my baby
wako nishatosheka
my baby
baki kubeti na wengine acha na mkeka
nina
nina future na wewe nina 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 safari na wewe nina 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 future
ukatana nile land before my birthday
Kukotanga nile lambi foni lani Nakatanga sote mimba Ya kisao ni kubanga ni wabali Na nikipiga historiko Historiko
Siriko Hey do you see that What is in the place Masema ni wabali Nata wako kwenye place Nike pass kwenye step Ita just in the face Ulimizao mbaya bana wana asa chase
Yes mini Batman but good kwenye bed Huma mini mswat but tall in a way Kwa game mini champion come in the way Ready when you ready girl Just say
Kata poko mpaka na nita baby Na kata lesbian tana tan straight Ukotize ex na regret Hata kae bense ni kendi ndena kula my mama mama
Mashini banana Mashini, mashini banana Mashini, mashini banana
anakuliza kauko na moti. Rent uja kanja landia shakupa notice, lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila kopi. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bosi. IG ya uwezi cheza loki. Check it, somolo once again na ile injili wanapenda. Other than rapo bado ni mwili na jenga. Doba napiga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad mind kisiri siri anatengwa. Anomolo feature nga firi firi kwa demba. Check yule boy wa chuli chili analengwa. Backup nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah, atuendi mandamano. Baba, into maintain kanyo kanyo. Mr. President, ongeza miaka tano. Na nyiwa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti, kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti. Rent uja kanja landia shakupa notice, lakini umegoma hautoki. Forex unaosha bila kopi. Ocha wanajua weni doki. Bogi wanasema weni bosi.
Chindwa kuno kibda akikuliza kwape mwambie usishidake najue si nani najue si wake mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwake noti ndatinjo tikam akikuliza kwape mwambie usishidake najue si nani najue si wake
mapenzi ya Nairobi style demezi kupenda kama hauna ndai na si gari tu ukikuja na demio anakudharau tu cash money love language yao cash money sura mbaya na cash money na unaishi Kilimani utakulawa mamanzi ukitaka manzi wa Nairobi mzinga road trip Lamu atakwambia ko free na kamu peke yake anapanda gama tatu akiwa na wewe anapanda Uber ata make sure umetumia doku mkula mapenzi ni kumlipia bills manzi wa Kanairo hapo atakufeel
mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage noti ndo kunokibda akikuliza kwape mwambie si shidake najue si nane najue si wake mimi mapenzi ya Nairobi style lazima mwage noti ndo kinjoti kama akikuliza kwape mwambie si shidake najue si nane.
Katoto udari, kikata udari, kiuno udari, kipanda udari. Funcha uwe anajiajia.
Ose
ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai, tamu alai, mama tamu alai. Ulivo fundi nyumbani kwa baby my lady. Tamu alai, mama tamu alai, mama tamu alai. Mwondoko wako tamu alai. Ukiniguza tamu alai. Na tukicheza tamu alai. Tamu alai, tamu alai. Eti baby anapenda. Anapenda njaro za kipole pole. Yani mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe. Kashirika napenda. Katumaya ina tu soseji. Alafu mwendo wa kobe. Kobe, kobe, kobe.
Anafanya.
Na mwaga jasho, sho, sho. Natokwa na pepo, po, po. Chote kama ya Ronaldo.
Squeeze love, imekuwa ni peni kupe. Ukona nothing to offer, basi shugli wejipe. Tena siku easy love, no strings attached. We can be friends with benefit, or in an open relationship. Ukitoka uende dunda, mina weka bash kwa nyumba. Ukona mbaba juja, mini kona mama runda. You have a bestie, I have one too. Ukinicheza, nitakucheza too. Here for a good time, and not a long time. If you cheat on me, I cheat on you, tunarudiana. If you play me, I play you, tunasameana. mapenzi ya siku hizi new school kama CBC, mapenzi ya siku hizi hatufuatani ABC.
Hello Shiru, fanyaje?
DJ Dogo, the spin guru. What up people, it's your girl Mandy baby, and you're chilling out with DJ Dogo.
Nilifanya shiro kutekumbwa na bambika na sika kipatiwe mejichonga. Na shangeze ni gani lipatiwe dayona. Yuskizi ya visi 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 visi. Ndova na guza guza jegi gede nyaku nikigonge. Na baki mini tampe shiro usha nisoma. Banana inafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi maratatu kamu. Shirona Nicole tupatane saa moza. Mini pikia fiti keruma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jack na topa. Tini ni marabo shiroa pendi fosa. Luku ni safi kundiku inacheza kwa doja. Na tuwa gani shugli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine gudumera ka sofa. Manduru zinatoka. Ah, Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na nashiro dunda, kuna madhali kuja kanishoneza kusunda. Nitafute runda na itua shiro, but usikuze leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu ajaze eka is all we know, waze wako na pesa. All this gold, nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka nikisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye vina mchota.
Biki, anafana na nani, ananitanga daddy. Majojiyo amani, najazi kwa chuwati. Shirona doka demka bombeka na mahitaji. Na name expensive kana ganji, yonka tisha majika mninini. Hile kitu unapenda gana pi wanti nini. Na kupea namba tisa kama matzaisili. Kana jibu kila swali kama chat GPT. Na kama nchu CBD, Shirona Dove, Shirona ni sponsor. Shiro tuma kwa kuchinko na kirake na ngote.
Jameza kipa mwere kwenye mbesa. Ni nani anajua God ni mtume? Nijua ni isheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua ni isheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Cause he has to come today. Nani anaongeaga na God ni mtume? Ambiwe na jaribu tena na sdai ni fail. Ata ya na John mekaza sana source delay. Na kama niko na makosa mingi John same. Msho ya pekendo anaweza come through to all my needs. Na manze nomba ni kutanishe na watu real. Mziki nilipe na ni overload na madeals. Pia mina dai kukua leader kwa hizi streets. Na skateme nitoa mbali iyo najua. Mine sabu baraka ata ya kuona jua. Na vile squeezy joko mic mina washtua. Aka mara ingine tu moja ya kukua shua. Ni nani ya najua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. Ni nani anaweza bonga na yeye face to face? Cause he has to come today. Nani anajua God ni mtume? Nijua ni sheni na mtume. 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 Nijua ni sheni na mtume.
Now which kind of life way I never see. I carry God so I fear nothing. Steady increase in the commas. Comma, comma, comma. Original no be parody. You know it's clear for your memory. Whether now winter or summer. I did a bad old savanna. Living life, see my fire burning bright. Within day inside me. Small way day my feeling. Never know I color. To the move fine. Check and balance. Everything inside my mind.
Confusion, they're telling me make I show love. Stability on gonna
na bulia bilina, sentolina. You got money to wet a kakalina, sentolina. Pepa waka wakola, I could be a darling, darling. Do you me right to see nothing I complain? I could be a darling, darling. Do you me right to quit laughing someday? Hey DJ, stop on the replay. Are you the best number one DJ? Let me kwano jange jirinze.
To take my eyes off of you, especially your bite and move. The way you hold that thing, me want to hold that thing. Baby, let me take a look. Oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong, but since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend. And so what? What if I? What if I? What if I? What if I do? She said she know me got a woman on me bed. What if I, what if I, oh Lord, what if I, what if I do? Listen to me quick, so me girlfriend says she wants me back home by two. What will I do? So me tell her say my car broke down at mile two. Girl, I won't be home so soon. Oh Lord, me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is so wrong. Since no man can focus, we definitely don't give a fuck. She said she know me got a girlfriend. And so what? What if I? What if I? What if I? What if I do? She said she know me got a woman on me bed. What if I? What if I? What if I? What if I?
Gong gong gong. Hi hi hi. Yaga master vimba chop up. Come on as you die. Take it sarasta, eh. Kulosa, baby kulosa. Patena mafota kama mwamposa. Kulosa, baby kulosa. Patena mafota kama mwamposa.
You give me everything, you give me butterfly. The love that every day me no kufunga tie. I'm in a panty, you in a book side. Kulosa, so what if I? Face cafe panga fai. Guli kli ai. Mi yondo ai.
Mlangoni na mebisha tangu joni. Mfupa nilipotia mitani, mnashindwa mbona mnioni. Waka nmezewa wakija wenzangu piganga honi. Leo nasikia tu ding dong yega mkononi. Kwanza karibia na ukingia pigwa bia. Ukipendezo angalia macho ikupewa pazia. Everything is nice here, mi pekendo unezafia. Lafu kani back day usogope kupiga cheers.
Go go go, hi hi hi. Sha sha, yaga master vimba chop up. Come on aji die. Tiki sarasta, eh. Kulosa, baby kulosa. Tena mafuta kama mwamposa. Kulosa, baby kulosa. Tena mafuta kama mwamposa.
I dey hear plenty scores, yeah. Say they no believe us, yeah. When I got the bless us, your mouth is sharp like scissors. Say they try their best to the pressure me. But I live my life as a nobody. I live my life cause peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though. Cause I know my time is now. May nobody wind me up. Peace of mind is underrated though. That's why I'm patient though. Cause I know my time is now. May nobody wind me up. I remember I was wanting
So my knees on the rented. That's why I'm patient.
Kujalini atiskade atapata bibi tatupasho katikati ya jiji na wakibonga ndawakuta mimi. I thought zilitosha last year. This year God ni nani hata ni ya this year. Kwa Spotify number one the whole year. I think you're the reason mimi hujisikia. Ata kuna do jongele wewe. Vile tuna grow niongeze rende. Vitu tuna blow sisi wabe bebe. Na upate mu ukue rembe. They wanna see me moving slow, move fast forward. Me buy PS5, nani a small bro. Vitu zako complain, me sina. Na uongezwe mara mbili, yo ni blessing, yeah.
This year, I wanna make money. It's all about the money. My life this year. Na baraka zini follow me. Oh, zini follow me. My this year. No time to be happy. It's time to be happy. Oh, this year.
Like a book.
And like this. Antaka that to ask who baby girl and attacka tutu.
Yo.
DJ Dogo, the spin guru.
Hello. Like a boy.
Antaka this. Antaka that to ask who baby girl and attacka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, anapenda jugu seti kabla tu anze ku. Antaka this. Antaka that to ask who baby girl and attacka tutu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash, anapenda jugu seti kabla tu anze ku.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na denim seti, na denim kaf. Tuko era za mababi, wala zime nice. Wapo wani wa seti na wote wamevai. Your body body fine.
DJ Dogo, the spin guru.
We in the hood, ninapenda ukiwe, ninapenda ziki move. Your body body fine.
Hello, good tena. Leo niko busy, wapo wani wa wili. Moja ni start, mingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni tuyo sam, tukisi puma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, chunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Tunaske hupi vigala, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Anapenda juku seti kabla kuanze ku. Antaka this, antaka that. Tunaske hupi vigala, anataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Anapenda juku seti kabla kuanze ku.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Hini kaniro mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa roundi mina kandanga kama chapo.
DJ Dogo, the spin guru.
Kani ngoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Kaze nyukto pizo ko roundi huko New York. Niko insecure ile designer sauti sol. Mademu amepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere rea la football. Role model wangu manze sini Frida Law. Nikidai Tumblr new press major Joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkunu badwa zipasu icho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkunu badwa zipasu icho. Eti tulienda wapi situ ko jibaga jack. Tulienda wapi situ ko jibaga jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Tuliza tuko wapi situ ko jibaga jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Jibaga jack, jibag na jack. Watauliza tuko wapi situ ko jibaga jack.
Mulango kubwa kono rumo kuchoma pole ya zima man. Dawa ya mwezi niteke ndo ponyo na migo. Taktiza movie toka mbioto ne kivumbi. Tukifuate yo kivuli muto anabunja vifuli. By the way sufuata dingo kama mbuzi gang. Furthermore pono chomwe na mwaruba ini bang bang. Tuki wakisha kwa toja kuna black shang. Takutachisha istoru nalipisha mitiani koinange waja. Fise tulikulanga chuo kwa toilet wa money rock faster. Kelele naifanya na vipengele na madabika ni mende. Naenda kukisleo kameno tatu.
do. Jibaga jad, jibag na jag. Jibaga jad, jibag na jag. Jibaga jad, jibag na jag. Kato liza tuko api si tuko jibaga jad.
I'm not going to work, my work is to party and that's how it works. My boss paying me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, party. School, you can call me a fool. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo ni kafigi alafu tutacheza pool. Brother life is good, ha so weskiza. Supmekula nyingi, atileo teo kwani leka kona nini. Mademu ana nikola tinikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi. I am going to party. Kitafuta buda jua hauni party. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, zungusha, aduga we mkate. So I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party, 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 party. Ndo yu HR ameweza na manager tikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na Mpesa. Na bosa yuko hii ofisi tunacheza party. Lakini bado tutaringa nipate huko daro luku nayo nimepiga. Leka na daiva kuzangu atinia madiva. Sijali rada zake acha kwanza nite crispa. Si tuko maji kama dafu. Ni Gen Z na millennials rada chafu. Hapa ni wapinyoneshe mote wadhafu. Juu ni kuwa malo doba ya stana na ndufu. Kakuna rada panda bas mami. We kuja tu pole pole niko form sauti. Leka ko on nimepata na majagu. Skima klaswe pia na wako on asi. I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party, 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 party. Just going to party.
Shaka kotu jana. So I made it out the door. I think I should leave, yeah. And now she dancing, dancing, what a tease. She bought and make me sweat, know what I mean. Icha mkwere kamo na mi. This chick is bad as for real. Tena magari na mishana, kwa usiku na mchana.
na kupenda. Na wakitha nina kwenda, mimi ndio narudi mwana kwenda. Na ikini cha kwetu tugawane, leti chumba kidogo tubanane. Maneno ni ya nini tupishane, tushapenda na basi tuzikane. Na pewa mapezi na mashamsham, mwambie uyo ex mambo bambam. Akume mahaba matamtam, acha Mungu kutesa kwa zamzam. My baby, oh baby, mwana mita wa mita mwama kosita. Wee baby, my baby, mwana mita wa mita mwana kona. No time, say, no time, baby, no time. Hakuna muda kupoteza baby.
Majibu upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini,
moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini,
waseme
umekupendea nini,
waseme
umekupendea nini,
waseme
umekupendea nini. Nituma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno pasi na vitendo.
DJ Doko, ya Spin Guru.
Hata ukimwambia na kupenda wala hasiki, ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, ujaliwa ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana. Kuna wakati nilikata tamaa, kukupenda wewe sichoki.
Moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
umekupendea nini,
moyo mashine.
Ila majibu ya upendo ulishakosa.
Unapendeza kisura, una tabia nzuri umeombika baby. Nikiwa nawe nimefika, walai sitamani kuwa fisi kama Mswati. You know care about money, all you need is love. Kweli mtoto umeumbika, nina roho ya simba. Na nikiwa nawe siwezi nuna. Acha nikupende leo, nikupende na kesho. Mapenzi yetu ya vitendo, nitakupenda hadi mwisho wa kalenda. Nikupende leo, nikupende na kesho.
Zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti zimepanda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40 kwa kichwa medula hadi kwa magoti Guzling pisponi ya kibla ditni dibla ile genje inigri miurien kadi shock them mambeko zina mwok ni mogadha kanairo governor ni mjamu lagunya skomo ni makibre inademia nimemoka palma nikipaa kila youth ni dangulo kwa ngife baroda imemokre matibien kuwa bambua mashashken kamili wa kimsnadi potanyagu militant nuari ya utu frontline panda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40 kwa kicho medula niko magoti zime panda zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada na ngango ya 40
Mzuke mekupanda kwanzia leo niite daddy
Daddy yo
I wanna hit that spot Baby call me honey Yeah, yeah, me
Asali ntatiririsha Utaipote kwa ndani Vitendo nalipitisha Mambo yangu sifanyi gizani
Sakuni palama za chui chui Tabia za kifisi Mr. Mbui Napendo kifunga kwa bui bui yeah.
Baby go down low, go down low, go down low
Unaringa Kucheki kwa mtana kamini na madonga Na madonga Izo lips na ma hips Nisha ziganga Nisha ziganga
Nita kupigia simu baby kweli tutabonga
Tutabonga Super kwa mta Usha tusona
Usha tusona
Kuna kasponsa Canada Usha kabonga
Canada usha kabonga
Kuna kale kako maji Kamekonda
Nimekasoma vizuri kanapena anaconda
Kanapena anaconda
Tingisha tingisha like you got no spine Like you got no spine Tingisha tingisha like you got no spine Like you got no spine Tingisha tingisha like you got no spine Like you got no spine
Tingisha 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 tingisha
Mina like your attention Fakes all attraction
Niki chiki nyuma my credential
Fit on the mention Buga my relation
Like
yeah, like protection when need addiction.
Chini ya maji confidential.
Chini ya maji tunaconnect. When your wife is that disconnect. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Baby girl, una ni mad. Una ni mad. Vile una run, vile una shit. Vile una vibe, una ni mad.
Celebrates me not sleeping Love child, I'm in Lina DNA key this Straight vibes from the club, no them can't beat this
Kwenye zetu mwanangu mzuka tukivetu mbona unanichanganya Niko kiti mwenzako hofutu ni papo mwenzangu na nzimkua
See me work hard, me just got paid Pocket full of cash, when it has been afraid Want to get me stronger, oh no it's kinda late Looking like a star now, sorry for the day
Yeah.
Bwana wewe watoto wa nani? Sasa waniache umesema umechoka na mimi masikini.
DJ Dogo, Spin Guru.
Fanye nini? Watoto wanalia huko nyumbani lakini hizo mambo ni za duniani. Weka raha mbele, wewe unioni njuki.
Mbona umeniacha? Umeniachia watoto.
Usinitupe eti mimi.